to Harun. Babu. Continue to show about record. Zakiya E.
Natembea na ringa ringa kama waona mandinga ndinga 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 ringa ringa ringa
no retreat no salenda na kukumbusha nyuke kumbatiwi na nyoka funiki kwa tenga dakika za jioni gedere kate mabungo kabla kipenga Ibiza chambu, watu wanalenga na zimangenga na todenda Kama wao na mandinga ndinga Na warembo wa kuringa ringa
Tunaringa ringa
Vipi kwa kome succeed mengoa au metoka kapa TMK rupaso atoki mtu kwa mkapa Dina mbaka saba tembeza fimbo chapa Vuruge nyaka nyako amedata Mara ho, eti nanata Uskariri sishi
Tunajiamini ndivyo tulivyo Domano tatukuta kule pesa iliko Na mungu tunamuamini ndivyo ilivyo Atoki anguko na inuka liwiko Oya sema kama wow Kama wow Tunamanyumba tunamandinga kama wow Oya sema kama wow Kama wow Sli mademo sli kuchulia kama wow Sharia I think we Tafuta pesa baba Bila pesa apa mdini bam dogo au fimbi Ata madame watakuja wenyewe Baba basi juwa pesa ndo ushindi situko live baba We endelea na upimbi Sitataka shiriki
Nakura matunda sana Ukichanganya na urisi ndio mana nanga Babu nimerudi Kujipata, kutakata Kura kitoga chanazi mbata Wana hoji hoji ho, wapi kazi pata Imwendo akie pendege na kiasi batata Online full time, sisi midata Vipi anauliza mbuzi choma mkata
Tunajiamini ndivyo tulivyo Domano tatukuta kule pesa iliko Na mungu tunamuamini ndivyo ilivyo Atoki anguko na inuka iliko Oya sema kama wow, kama wow Tunamayumba tunamandinga kama wow Oya sema kama wow Kama wow Sli mademo sli kuchulia kama wow Sharia I think we Tafuta pesa baba Bila pesa apa mdini bambdogo au fingi Ata mademo takuja wenyewe baba Basi juwa pesa ndo ushindi Situko live baba We endelea na upimbi